zwithu zwanga zwi tshimbili. Daddy why you are ṱuwa lwa tshoṱhe, why you are ṱuwa lwa tshoṱhe, why you are ṱuwa lwa tshoṱhe, zwithu zwanga zwi tshimbili.